Hallelujah.
Hallelujah.
You can turn with me to 2 Corinthians chapter
8.
One of my favorite verses in the Bible to give with. In the New Testament, giving is supposed to be something from the heart. It's all based on what He's done for us. We don't give out of the law anymore. We give out of grace. And what grace, where grace starts is with our Lord and Savior Jesus Christ. So in 2 Corinthians chapter 8 verse
9.
Paul is writing to the Corinthian church. And he was talking about an offering that he was receiving from them. And this offering was going to be given to the church at Jerusalem. But he starts out with where our hearts begin in grace to give.
Lakini inaanzia mahali ambayo moyo wetu unaanzia kupitia neema ya kutoa.
In verse 9 he says this, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he were rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich.
Kuanzia mstari wa 9 inasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alipokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake.
Now how many of you know that before the Lord came to earth that he lived in all the opulence of glory?
Yep.
He lived in all of the of heaven.
Wangapi ambao wanajua kwamba kabla Kristo kuja katika mwili alikuwa anadumu katika utukufu na Baba.
And it says for our sakes he became poor.
Na andiko linasema kwamba kwa ajili yetu alifanyika kuwa maskini.
That does not mean he lived in poverty.
Haimaanishi kwamba alidumu katika umaskini.
That means at one time at the end of the world.
Inamaanisha kwamba baada ya mwisho ulimwengu.
That he gave his life.
Ya kwamba alitoa uhai wake.
He became all poverty.
Yeye alikuwa na umaskini wote mwilini.
He died on the cross for me.
Akafa msalabani pale kwa ajili yangu.
That's when he became poor.
Na ndio wakati ambao alifanyika kuwa maskini.
That I through his poverty.
Ili mimi kupitia kwa umaskini wake.
Might be rich in salvation.
Nikapate kuwa tajiri katika uokovu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now it's out of that grace that God gave Christ first. And we receive that gift. That we give. And Paul was talking about this giving. And he says in verse 12, if there be first a willing mind, it is accepted according to what a man hath, and not according to what he has not or hath not.
Na anasema pale kwa mstari wa 12 ya kwamba maana utumishi wa huduma hii
verse 12
maana kama nia ipo haikubaliwi kwa kadiri ya alivyo navyo mtu siko kadiri ya asivyo navyo.
God's not going to ask anything of you that you don't have.
Mungu atakutakia kitu ambacho haupo. Atakuuliza utoe kile ambacho hauna.
But he wants the willingness of your heart.
Bali anataka ya kwamba uwe na ile nia ya kusudia.
But as he was exhorting this to the church,
na alipokuwa akihimiza kanisa hili,
he began to also share the integrity of his own heart.
Pia alianza kushiriki uadilifu wa moyo wake mwenyewe.
Paul the Apostle was very conscious of how he dealt with money and how he dealt with the church. He actually began to prove to the church in his writings that he was very conscious of this. In verse 16 it says this.
Na kwa mstari wa
But thanks be to God, which put the same earnest care in the hearts of Titus for you. For indeed he accepted the exhortation, but being more forward of his own accord, he went unto you.
Mstari wa 16 nasema hivi, lakini ahimidiwe Mungu atiaye bidii ile ile kwa ajili yenu katika moyo wa Tito, maana aliyapokea kweli yale maonyo, tena huko akizidi kuwa na bidii alisafiri kwenda kwenu kwa hiari yake mwenyewe.
Now Titus was one of the part of Paul's ministry team.
Kwa hivyo Tito alikuwa ni mmojawapo wa washirika ama wale ambao walikuwa wanafanya kazi pamoja na mtume Paulo.
Later Paul ordained him as a pastor on the Isle of Crete.
Na baadaye Paulo alimtia mafuta ili aliweka wakfu ili awe mchungaji katika kanisa la Wakorinto.
So this was a real good man.
Kwa hivyo huyo alikuwa mjakazi wa Mungu aliye mwema.
He trusted Titus.
Yeye ta Paulo alimtumainia Tito.
And he says Titus took it upon himself.
Na akasema ya kwamba Tito mwenyewe alijichukia mzigo
to go forward to accept this offering.
Na aliendelea mbele ili apokee matoleo haya.
And in verse 18, and it says, and we have sent with him the brother whose praise is in the gospel throughout all the churches. And not that only, but who was also chosen of the churches to travel with us with this grace, which is administered by us to the glory of the same Lord and declared of a ready mind.
Mstari wa 18 nasema hivi, na pamoja naye tukamtuma ndugu yule ambaye sifa zake katika injili zimeenea makanisani mwote. Wala sio hivyo tu, bali alichaguliwa na makanisa asafiri pamoja nasi katika jambo la neema hii tunayoitumikia, ili Bwana atukuzwe ukadhihirike utayari wetu.
So why is Paul saying all this?
Kwa nini Paulo anayasema mambo haya yote?
He's saying that Titus went, he's a good man.
Anasema ya kwamba Tito alikuwa ni mtu mwema.
Another good man went with him.
Na kuna mtu mwema mwingine aliyeandamana pamoja naye.
It's been approved of the churches.
Na imekuwa ni dhihirisho kwa kanisa.
He said because avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by you.
Na kwa mstari wa 20 anasema hivi, tukijiepusha na neno hili, mtu asije akatulaumu kwa habari ya karama hii tunayoitumikia.
Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. And we have sent with him our brother, whom we have oftentimes proved diligent in many things, but now much more diligent upon the great confidence which I have in you.
21, tukitangulia kufikiri yaliyo mema, si mbele za Bwana tu, ila na mbele ya wanadamu. Nasi pamoja nao tumemtuma ndugu yetu, tuliyemwona mara nyingi katika mambo mengi kuwa ana bidii, na sasa ana bidii zaidi sana kwa sababu ya tumaini kuu alilo nalo.
So one of the things I see out of this is that Paul had a strong conscience about what he was asking the Corinthian church to do.
Kwa hivyo kile ambacho nakiona kutokana na maandiko ni kwamba Paulo alikuwa na dhamiri safi sana kwa kile ambacho alitamani wa Korintho watende kuhusiana na matoleo.
He was saying that these are good men.
Alisema kwamba hao watumishi ni watumishi wazuri.
And we're receiving this with a good conscience.
Na tunaenda kuwapokea katika dhamira safi.
He wanted them to know that they were not going to misuse their money.
Alikuwa anataka hao wapendwa wajue kwamba hao watumishi hawatumia fedha zao vibaya.
And he said that the gospel would not be blamed.
Na anasema kwamba injili isije ikatukanwa.
Now in chapter 1, Corinthians, 2 Corinthians chapter 1,
na tunapoangalia Korintho wa pili mlango wa kwanza,
he says in verse 12,
anasema kwa mstari ule wake wa 12,
for our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have our conversation in the world and more abundantly to you word.
Mstari wa 12 anasema hivi, kwa maana tukijisifu kwetu ni huku ushuhuda kwa dhamiri yetu, ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Mungu, si kwa hekima ya mwili, bali kwa neema ya Mungu tulioenenda katika dunia na hasa kwenu ninyi.
The reason why I'm saying all this and reading these scriptures is to prove to you that Paul did everything out of a good conscience before the Lord, even in the taking up of offerings.
Sababu ambayo inasababisha nikapata kuwasomea maandiko haya yote ni kwamba Paulo alipokuwa akinena juu ya matoleo alikuwa na dhamira safi, sio kutumia vibaya fedha za watu.
So in chapter 6,
kwa hivyo mlango ule ule wa Korintho wa pili mlango wa 6,
he says, "We then," verse 1, "we then as workers together with him beseech you also that you receive not the grace of God in vain."
Nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msipokee neema ya Mungu bure.
"For he saith, I have heard thee in a time accepted, in a day of salvation have I secured thee. Behold, now is the time, the accepted time. Behold, now is the day of salvation."
Kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa, tazama siku ya wokovu ndio sasa.
"Giving no offense in anything that the ministry be not blamed."
Tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote ili utumishi wetu usilaumiwe.
Paul was continuing to talk about his conscience.
Paulo anazidi kunena juu ya dhamiri.
And this is what Brother Kennedy was talking about. Pastor Kennedy was talking about that I use this in Dayton.
Na ndio maana mchungaji Kennedy alikuwa anasema nalitumia maandiko haya kuikuza ama kuinua matoleo.
Part of the reason of a good conscience that he had was this.
Sababu ya ile dhamiri safi Paulo alikuwa nao ilikuwa ni hii.
He knew what had come against him.
Yeye alikuwa anajua mambo ambayo yalikuwa yamemkabidhi.
To destroy his life.
Ili ikapate kumwangamiza maisha yake.
Because he was preaching the gospel of truth.
Kwa sababu alikuwa akihubiri injili ya kweli.
And because he knew that he was worthy to be stopped.
Na kwa sababu alikuwa anajua alikuwa anastahili akapata kukomeshwa.
He also knew that it, with a good conscience.
Yeye pia alikuwa anajua lazima aitekeleze na dhamira iliyo safi.
He was following God.
Kwa hivyo alikuwa anamfuata Mungu.
Now listen to what approved Paul's life in the gospel.
Kwa hiyo ukapate kusikia kile ambacho kilithibitisha maisha ya Paulo katika maisha ya injili.
Verse 4 is this.
Mstari wa 4 ndio hii.
Before we read it, let me introduce this just for a moment.
Kabla nisome lile, wacha nikapate kutanguliza mambo kama haya.
What if part of the reason why you knew that you were on the right track was
itakuwaje kama sababu ya ile ambayo ilifanya ujue uko katika njia sawa
was that the devil fought you really hard.
Ilikuwa ni kwamba shetani alikupiga vita sana.
If you knew you were approved of God because the devil fought you real hard, that
kama unajua kwamba umethibitika na Mungu kwa sababu shetani anakupiga vita sana,
that's a good graduation.
Hiyo nakwambia hiyo ni kuhitimu vizuri.
Now in America we have graduations.
Kuna Marekani kuna sherehe za kuhitimu.
And I'm sure you do here.
Na mimi naamini kwamba hapa Kenya pia mnafanya.
Pastor Jim is the president of a college.
Mchungaji Jimmy ni mwalimu mkuu wa chuo kule kwao.
And when the students graduate from his college he has graduation.
Na wakati ambao wanafunzi wanahitimu lazima awe na ile sherehe ya kuhitimu.
We have high school graduations.
Tuko na ile kuhitimu katika ile shule ya upili.
We have college graduations.
Tuko na ile hali ya kuhitimu katika vyuo.
I was at his church one time when they had a graduation.
Na mimi nilienda kanisani lake wakati mmoja aliyokuwa na ile sherehe ya kuhitimu.
He had a long robe on.
Yeye alikuwa na ile joho na ile vazi ndefu.
And a graduation cap.
Na akawa na ile vazi ile chepeo cha kuhitimu.
And so did his student.
Na pia alikuwa na wanafunzi wake akamwambia.
Now in America we have a song, a musical song called Pomp and Circumstance.
Kule Marekani tuko na wimbo ambao unaitwa Pomp and Circumstance.
You may never have heard it here.
Pengine labda hujawahi kuelewa hili.
But they play it at all graduations.
Lakini hiyo wimbo wanaimisha wakati wa kuhitimu.
Paul had a graduation in chapter 6.
Paulo alikuwa na sherehe ya kuhitimu mlango wa 6.
He said that this graduation approved who he was.
Yeye angeweza tunaweza tukasema kwamba basi hili ilikuwa ni kama sherehe ya kuhitimu ambayo ilimhitimisha na kujua kwamba yeye ni nani.
He could take up good offerings.
Yeye angeweza kupokea matoleo mazuri.
Because he was a good man and conscience. He wasn't going to spend the money on himself unless it was designated to the people to go to him. Yeah, unless he was a man of good conscience. He didn't spend it any place. He didn't spend it any place he shouldn't. Now this song of graduation goes like this. Can you do this and help me? This is how we're going to graduate. In fact, we're going to call our chancellor up here. What if this man, yes, that'll be fine. What if this man is graduating from Paul's college? He says in verse 4, but in all things approving ourselves as ministers of God. What would approve? What would give him his graduation? We're going to tell him that he has passed the test. But he must have passed these things. He says, but as the minister of God in much patience, in afflictions. Now the graduation is taking place. Da, 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 da. In necessities. You know what necessities are? That's doing things when you don't want to do them. Because it's a necessity. Pastor Jim, you're going to be able to take up good offerings in the future because you're going to go through distresses. Pastor Jim, you're going to be able to have a good conscience because you're going to have stripes on your back. Imprisonments.
Yes.
Tumults.
Yes.
I don't know what tumults is. In labors. In watchings. In fastings. By pureness. By knowledge. Help me out. Da, 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 da,
da, da, da.
Is Pastor Jim happy?
Da, da, da.
I hope so. He's going to have a good conscience. By kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness, on the right hand and the left, by honor and dishonor, by an evil report and a good report, as a deceiver and yet true, as unknown and well known. As dying, and behold, we live. As chastened and not killed. sorrowful and yet always rejoicing, as poor and yet making many rich, having nothing but possessing all things. Hallelujah.
Hallelujah.
Praise God.
Hallelujah.
What if all of our ministers that you gave your money to had to have that kind of graduation? There'd be very few ministries worth giving to. But I want to give my money to men and women that are in the ministry, that are in a fight. The fight of truth. Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord as you give this afternoon.
Amen.
Amen.
Can we clap for
Pastor John?